Congo is a very complex country. There are many factors of concern. The eastern part of Congo, as you know,
haga Congo waa wadan ay xaaladiisu adag tahay, waxaana ka jira waxyaabo badan oo ku walwalgelinaya. Qaybta bari ee Congo, sida aan la soconno, weli waxaa ka jira kooxo badan oo hubaysan, waxaa taasi barbar socda cudurka Ebola. Hadda wax aan tixgelinayno oo aan muhiimadda saarayno ayaa ah wixii ka dambeeyey doorashada. Dowladda cusub waa inay abuurtaa xaalad ah wadahadallo loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan dhammaan dhinacyada. Sidoo kale waa inaan xaqiijinaa in awoodda si nabad ah loogu kala wareego si dalka uu horay ugu socdo, taas oo aan taageeri doono. Dalkan waa dal aada barwaaqo u ah, hase yeeshee nasiib darro waxaa la degay colaado joogto ah.
The DRC is potentially a very rich country, but unfortunately
kowdii bishii Janaayo dowladda Soomaaliya ayaa u sheegtay ergeyey gaarka ahaa ee qaramada midoobay Mr. Haysen inuu isaga baxo dalka. Weli ma aadan soo magacaabin wakiil cusub, ma jiraan waxaad ka dhahayto ergeygan cusub. Haddii aadan hayninna, maxay tahay sababta dib u dhaca soo magacaabista? Maxaad ku qeexi kartaa xiriirka ka dhexeeya qaramada midoobay iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo maanka aan ku hayno arrintan?
I've just sent the Undersecretary General for Foreign Affairs, who was a few days in Mogadishu. There was a very constructive dialogue.
Dhowaan ayaan u diray wakiilkayga arrimaha siyaasadda, maalmo kooban ayay Muqdisho joogtay. Waxaa dhacay wadahadallo dhexalgal ahaa oo dhex maray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Dhowaan ayaana soo magacaabi doonaa ergeygayga cusub. Waxaan rajaynayaa in uu jiri doono bilow cusub oo xiriirkeenna ah, taasina waa wax aad muhiim u ah. Waxa aan doonayno ayaa ah in aan helno Soomaaliya oo ka takhallustay dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag ee ay la tacaalayso. Waxaa jira horumaro badan oo ay Soomaaliya ku tallaabsatay oo aan ka magacaabi karo dib u habeynta dhaqaalaha. Xaaladaha dhinaca dhaqaalaha si dhab ah ayaa horumar loogaga sameeyey. Waxaanu rajaynaynaa in tani ay ogolaan doonto in la xalliyo mushkiladaha dhinaca deynta. Baanka Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka labaduba waxaan ku dhiirigelinay in arrimahaasi ay ka shaqeeyaan. Waxaan kale oo aan doonaynaa in aan taageerno howlgalka Midowga Afrika si aan uga hortagno dhibaatada Al-Shabaab. Sidoo kale si buuxda ayaan u taageersannahay dadaalada dib u qaabeynta ee ay waddo dowladda, taas oo muhiim u ah hor u socodka waddanka ee jihada saxda ah.
The government for the reforms that are necessary for the country to move forward in a positive way.
Ma jiraan colaado ama baxa sarada aad isleedahay sanadkan si guul leh ayaa looga xallin karaa qaaradda Afrika?
We are very committed to a surge in diplomacy for peace that is very much linked again with the African Union's initiatives to silence.
Aad bay nooga go'an tahay in aan hab diblomaasiyadeed ku raadino nabadda, taas oo xiriir toos ah la leh istaraatiijiyadda Midowga Afrika ee ah in la aamusiyo hubka sanadka 2020. Liibiya oo kale waxaanu rajo ka qabnaa suurtagalnimada shirweyne qaran oo ay Liibiyaanku xal siyaasadeed ugu raadiyaan dhibaatada hadda taagan. Dalka South Sudan waxaanu haysanaa heshiis nabadeed ay wada saxiixdeen Riek Machar iyo Salva Kiir. Waxaa jira heshiis hadda uun la unkay oo ay kala saxiixdeen dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo dhowr kooxood oo hubaysan. Waxaa ka wada shaqeeyay mar kale Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. Waxay ila tahay in tallaabo muhiim ah loo qaado yareynta khatarta colaadaha iyo in la helo dariiqooyin lagu xalliyo xasaradaha in weli loo baahan yahay oo aanay fari ka qodnayn. Laakiin waxaa Afrika ka jiro rajo weyn. Waxay ila tahay tusaalaha ugu wanaagsan inay tahay dib u heshiisiintii Ethiopia iyo Eritrea, taasoo ah mid ka timid dhinaca Ethiopia, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub. Waxaan kaloon aragnaa wadahadallada u dhexeeyay Jabuuti iyo Eritrea, iyo sidoo kale dib u heshiisiinta Eritrea iyo Soomaaliya, taasoo mar horeba dhacday. Waxaa naga go'an inaan la shaqeyno Midowga Afrika iyo urur goboleedyada qaaradda si loogu guuleysto in sanadka 2020 lasoo afjaro colaadaha rigaadiyey qaaradda Afrika.
The African continent is able to achieve its goal to end conflicts by 2020.